Dɛn na Bible aka? Bible bitumi aboa wo ama woagyina dadwea no anaa? Wobɛbua sɛn? Ane, daabi, ebia. Nea Bible aka, monto mo dadwen nyinaa ngu Onyankopɔn so, efisɛ ɔdwen mo ho. Petro home di kan tinum kyekye mu nson. Bible ka sɛ Onyankopɔn bɛtumi aboa wo na dwenwe ahyɛ wo so. Dɛn bio na Bible aka? Wobɔ mpaeɛ a wobɛtumi anya Onyankopɔn asomdwoe, ɛbɛma wadwenwe so ate. Philippians 4:9-6. Afei nso, wokenka Onyankopɔn asɛm a ɛbɛboa wo ama woagyina adwenwe ano. Mateo 2:18-30. Enti dadwen to betwa. Ebinom gyidi sɛ dadwen ne adwenwe deɛ nipa ntimi nkwati. Afoforɔ nso gyidi sɛ Yesu wu akyi ne ɛho bɛtɔ yɛn. Wodwen ho sɛn? Nea Bible aka, Onyankopɔn bɛyi nneɛma a ɛde dadwen bɛ nyinaa fi hɔ. Owuo ni hɔ bio, na awerɛhoɔ ne osu ne yaw nso ni hɔ bio. Adiyisɛm 2:9. Dɛn bio na Bible aka? Onyankopɔn ahenni mu no, nipa bɛtena sɛ asomdwoe ne ahotɔ mu. Yesaya 32:18. Dadwen ne adwenwen bebrebe no, yɛnkae bio. Yesaya 65:17. Asɛm no asi.